Jog. Say it all. Say it all.
Yo, see what the fuck.
Ukitaka nichanganya na votaka wewe, bana kwako nimetia nanga, tena nimekupenda sana we. Wala sitaki mwingine baby, ni kwako nimependa.
Tracks today.